أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الأحزاب twatorontoka ne sitore yaffe ne tutegeezebwa nti al ahzab kitegeeza agabinja, nga agabinja ago geegatta olw'okwagala okumalawo obusiraamu, nga gaabika bisatu. Ekika ekisooka ekibinja ekiva e Makka mu Bakuraishi, ekyakobaganya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nekijja kyekobaana n'ekibinja kyaba Banu Nadhir Abayahudi abaagobwa mu Madiina oluvannyuma lw'okwagala okutta nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne baddukira e Khaibara, kilomitas nga 10 okuva e Makka. Abo nabo baagenda si basiimu, beekobaana n'ab'e Makka nti naffe tulinammwe mu kusigukululaani Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madiina. Tebaakoma ku ekyo, Muhammad saa sallam n'abeera n'ekibinja eky'Abayahudi ekikyali luddawa munda mu Madiina. Twagamba Abayahudi baabika bimeka? Twagamba nabiyuna Muhammad saa sallam bwe yasenguka yasanga e Madiina abantu baabika bita, Abawarabu abataka baamu al ausu wal khazraj nga basengwamu Abayahudi baabika bisatu, Banu Nadhir, Banu Qaynuqa ne Banu Quraida. Banu Nadhir baayagala okutta nabbi omusuleko obube oyo n'abagoba sibe kyali, naye ng'emabega eri yali yagoba dda ba Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa be baasooka okugobwa. Lwaki? Ebyafaayo bitulaga olutalo olw'e Badiri olunene olwasooka mu busiraamu, abasiraamu baaluwangula. Abakuraishi baanyiiga nnyo ab'e Makka, mwana wattu n'Abayahudi b'omu Madiina baakola ki? Baanyiiga ebika ebisatu nga bikyalimu. Kati nabiyuna Muhammad saa sallam n'agezaako okukolagana nabo, naye nga bambi si be bangu abakolaganika nabo. Banu Qaynuqa nga bumanyi history mungi, naye mu bufunze be basooka okukola effujjo. Waliwo omukyala Muwarabu yatwala ebyamaguzi bye mu katale, ebaagala omujjaka hijabu ye akatambaala keyeebikka. Mukyala bafubuka befujja Abayahudi, omukyala neyerwanako, naye ne bamukolako era ebyefujja ebirala. Baddira olugoye lwe ne balusiba eno emabega katukizi, ne basibayo ekituttwanga ku jjinja. Omukazi yali asituka bw'ati olugoye bambi ne luyiika, n'akola ki? Neyeyambula. Omusiraamu bwe yalaba ekintu ekyo kyamunyiiza, n'agenda alwanagana n'Omuyahudi yakoze ekintu ekyo. Wakati mu kulwanagana we waakusibuka olutalo ddeka busa, bano ne bayamba owaabwe na bano ne bayamba owaabwe kukkakkana ng'ensonga zikoze eki. Baatuuka ekiseera ng'embeera eyonoonese, nabbi nayagala sasalama abazzi ebirowoozo byabwe ne baagala okumulwanyisa ne bamugamba Muhammad watusanga tuteredde naye tekukusiriwaza okuwangula kwowangulawa ebadiri bali we wakwata wakwata birerya naye bonaotukwatamu ojja tutegeera nti tuli baki embeera neyinoonekera ddala byagenda okuwunzika nabi sa sallama n'abazinda nasitula ejje nerimala ennaku 15 ne bawulira nga bali kazito ng'akazito ako kazze katya allah subhanahu wataala yasindika jibiriru alaihi ssalam n'abateekamu ruba entiisa ne bawulira nga tebakyasobola kuwangala ki allah yenyumiriza nnyo nti waqadhafa fi kulubihim arrub allah n'abayitira okutya ennaku 15 ezo zebamala nga babasibyeko olukomera tebafuluma tebalina tebakyasuula ne bakkiriza sa sallama bamuviire ne bambuka eshaami abo nabo nebavaabwe basooka okuvaamu babanokayonoka ati oluvanyuma bani nabwiri abaali bagala omukuba olubengo ne bakola ki ne tusigaza baani banu kuraida ne basigala muki mu kibuga naye nabali gye balaze tebakoze eki tebateredde tebageze mu mutima mulungi basigadde era baaduuyi naye nga entalo ezo allah yazirwanga n'abakkiriza akati mujjukire we twakoma nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam yasindika sahabi agende akette ki mu nzikiza ayingire mu balabe tetwakyogera ekintu ekyo allah aleeta kibuyaga omungi aleeta entiisa sahabi atunyumiza nti nalaba abi sufiyani akulidde amagye g'abali ng'ali mu kwota omuliro ataddeyo omugongo sibe twagamba naagala singa sikwali kujjukira kigambo kya nabbi butamusiikuulira mbeera nali nja kukola ki naye riwaya ezimu zitugamba wakati mu nzikiza mu mpewo abi sufiyani kyeyava agamba banne bannanga obudde bwe tulimu bwakabenje kyotyo buli muntu abuuze munne gwaliraanye si kulwanga tuyingirwamu oki abalabe huzaifa yalina zaka amagezi ye yasooka okubuuza munnaali ku kono gwane agaze ishaq mashallah tegwane ismail nabagala tuli safe kati allah alonda omu nabi yalona omuntu ali intelligent ng'akozesa amagezi mu kiseera ky'okukozesa amagezi nga tewali kulowooza kakati kibuyaku oyo twamunyumyako naye mungu wa buyinza subhanallah ku olwo tumala okusoma ekyafaayo kya kibuyaga naddayiika mutabani wange erinnyo lyali muluma nga ali ku tivi teyamanya ki kye tusomye wano nanyumiza nti taata nkubuuli nti ndabye ku tivi ekinewunyisizza nti kiki kibuyaga yazze n'ayita mu nnyanja n'asitula ebyennyanja n'abiteeka mu bbanga eri n'abikunguza n'abitwala nga bwanaabitwala ekakungube biri mu kibuyaga kati enkuba leetonnyo ekakungube ng'okwali badde ng'omuzira ngegezi ezigwa ne muganga nsaaliddwa obutalaba kintu ekyo kuba kye mbadde nsomesaako abasiraamu mbadde mbasomesa ku kibuyaga eyasitula amasiga kyali nyambi nnyo singa nkirabi naga nti boogedde kiri ku YouTube ezitu bagira YouTube kati kibuyaga ow'ekika ekyo allah yamuyina n'atwala n'aleeta enkuba n'agisitula ebyennyanja mu nnyanja n'abitwala gye bitutte abantu balinda omuzira okugwanga beetissa ensawo z'ebyennyanja bigwanga muzira olyo kirabyeko oye rabbil alamin kibuyagoyo bwayita wano afaanana atya natonyesiza ebyennyanja mu katale oddayo n'olima yali saka kutiya akatono olaba agawuuta geomogola mu lujja ebintu ngebyo subhanallah nabagamba wano abalaba ku tsunami allah ayina amagye ag'ebika ebyenjawulo kati abasajja tebasobola kugumiikiriza kibuyaga badduka amagye gakola ki gaddayo buli omu yaddayo ewaabwe awalan abisubyan yalangira nti embeera edduka dde buli omu yeefeeko abaddayo emakka ne bakola ki aha etabwe ejjira abasigadde abayingidde mu lukwe n'ab'emakka naye nga bamu madiina baani banokuraida sibe bali abayahudi babadde bakimanyi nti olwaleero muhammad tasura naye embeera allah agitudde ku nfeete buli muntu azza ewaabwe ab'emakka bakenzi abe khaibara bazzeeyo aha abayahudi bomu madiina abasigaddemu ababadde beekobaanye na bali bagenda kuddawa ani alengeddewo oba olengedde bwoba omanyi politics olengeddewo balagawa jjukira nti endagaano bakola nenabbi endagaano ngaabayahudi abalala titutabalagananga naye balolwayo badde bali kusiwa diini nti obusiraamu olwo buggwawo ne bagenda ne bayikobaana n'omulabe ok kaakati omulabe adduse noona adduse nabano bazzeeyeeka bayinza okutereera baatereera wallahi tebaatereera bagasajja batwetedde obuzibu ate batiitidde ate ne bakola ki then n'aba nanfuusi oredde baali bamaze okwetaba n'abaki abasiraamu ate bali eno n'eno bali bazoga nti olwali obusiraamu buweddewo basiraamu tetulina kudda ku saidi y'amaanyi kuolwo abantu be buli omu yeyanjula akaziinaake ne budala zeeri tyae mwemukyalikuolwo atem obusiraamu bukyasigaddewo fetuli beeri singa omusajja abadde w'amaanyi mwenaren naye bagenza okukibaza nagana kusinira ku mbabazi nga bwazze ne beesije musebiri nze nkuvudde ngenze nabigenda bugenda okukenda ku makyanga akalulu kakoze ki muzeeyo akayidde omusajja oli asigala atya asigala atya entiisa yokka okuddayo okutunda ku mukama we abadde kusiwa ddi nti ekintu kiwedde muzeeyo akalulu akazannye muhalaali wa muharaamu alidde waddika eno nti muzeeyi nalingiri naye nyina kyembaza kaddikamu oddayo kakati abe banokurayiza baafuna obuzibu wakati mu buzibu nabbinaga bye baali basigaddewa banonabiri baagenda abo beeyongerawa khaibar banokainuka baagobwa ababadde basigadde banokurayiza naye bamaze okwolesa emyoyo gyabwe n'omulabe nebagamba nti busiraamu kati kebuweddewo enkya tebujja kusigalawo bannange ye naye aba olutalo aluwangudde bazzeeyo eka batandika okusiba ebyabo oba tebasiba nabisa sallama yalangirira n'abagamba bannange allah atutaasizza naye enkya n'agamba la yusalliyanna ahadukum alasra illa fi bani kuraida tiwabasala eswala ya asiri enkya okujjako nga tumaze okutuukawa mu bani kuraida omusajja abadde agenda konfrotinga amagye g'amawanga amagatte kati amawanga amagatte gaddusa asigadde ki tiwabasala asiri enkya illa fi bani kuraida fena tusalira wa bani quraiza. Abo abawusula fikiri balinawo amasala mangi ageswala. Basahaba bagamba baba batambula bagenda ba bani quraiza katukize nti balika ku ngube. Baba batuuka enama asiri neyingira basahaba ne bawukanamu ebirundi ebiri, tusooke asiri oba tunasalira ebi? Balina kukolaki singa guwali mubo? Bwe tuba tusoma ebintu bino nga twali mubali ng'oli mikyana, toyinza kubitegeera, tosobola naawe. Oteeka okubaako saidi mwoli eri ofunye saidi owadde egambye la yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani quraiza. Ba bani quraiza balika ku ngube, naye mbadde mutuuka ennaama asiri netuuka, oli ku saidi ki? Tusaale oba tetusaala? Awo nno waliwo obuzibu. Ode gamba tewabasaala asiri okujjawo nga tutuuse, ate asiri etuuse tuli nnaama, mumuli kusaidia abasaale baba tasaala? Nemwawukana nenabbi musaidi eri? Nemwawukana neswala yokusigala muzidibane? Ok, eyo yonna byaliwo nga bwe muliwo. Abalala bagamba tujja kugisa kulyo nga tutuuse eri, naye okutuuka eri nga ne magalibi ekoze ki? Oda ya jeshi agabasala mawavu kangaike. So oda eyise, Nabi sallama yatuula mu bantu abo okumalira ddala ennaku kumi n'ezi, eri balina kye bayita hiswar. Abarabu baba balwana balina kye bayita hiswar, okusalako babasalako kati nga mityana eno town council gyeyita ne bagisalako, teri afuluma kugenda kusuubula. Ennaku ze bagiyita embago, abayinza okukukolako sanction embago. Nebagamba nti eggwanga ku mulembe gwa mini abazungu baata teri kusuubula bweru, tetugulaayo tebatugulaako. Bakaita batya ago mu Luganda? Tebatugulaako kintu bweru kirina kitutundayo. Mubeera mu bwavuuzi, ani yabeerako ku mulembe gwa mini wano emyaka gye miraba mito? Twatuukanga sukaali tusekula bikajjo. Mwanywa ku sukaali bikajjo? Haji Isaaka ono yali omukulu naye wakubaa kati akooye. Sabuuni ffe nga tugenda ku ssomero nga twozesa bikoola bya mapaapaali. Embaga oba oyagala okitegera sanction yali nkambwe nnyo, nga buli kintu tekirabika, batusibyeko nnaki. Kanasa salama bo baasibanga ennaku eri physical. Basahaba bajjanga ne beetoolola ensalo town council yawa yemityana, buli kakuba akayingira buli wonna ne babafundizaawo, teri afuruma. Mukyukira nenabbi bamusibirako fishiri fe makka, ne batandika okulya n'amaliba g'ensolo amakadde, ne balina ebikoola by'emiti. Kati embeera eyo webasukkako, mwe bannyini kitundu mugamba muwanika, eri omulaba ayingiddewa bagaye tuwanise bannange, mutuma meeya n'agenda ayogeraganya n'abakulu nti tukkiriza mukole kye mwagala, naye embeera etukola ki? Etunyigiriza. Namawanga katugakikozesa ne basibako nnatti, tukkiriza basebo mugamba ki? Tulina okutula ku mmeeza. Kati bwe twatula ku mmeeza, Nabi sallama n'agamba nisigenda kwogera namu. Waliwo sahaba ayitibwa Saadi bunu Ubada, yali Ssaabasajja w'Abawarabu be bayita ba Awusi. Twagambye nti Abawarabu balina bali bameka? Bali babika bibiri, mwalimu ba Awusi na ki? Ne Khazraj. Ye Saadi yali yakubwa k'omukono gw'akasaale nga bali ekhandaka eri gitwali luli tewali lutalo naye waliwo abafunamu obuki waliwo abafunamu obutonotono saadi esaabasajja waba ausi banene b'emadiina ate yawangala nnyo n'abaki n'abayahudi bbanga ddene nga nabbi tannajja nabbi n'agamba saad gwogenda okulamula abasajja bali kyosalawo kyetukola ki kyetugenda nabo bo be baasaba abayahudi be baasaba nti bwe tubeera nga twagala okukkaanya nammwe twagala saadi aba atusalirawo baali bamusuubiramu ki kuba baali bamumanyi baali balina naye omukago mabegeri tusaba saadi oyo mu basiraamu gwe tuba tuteesa naye kyayogera tetujja kuddamu saadi baamuleeta saadi ngambi yali saabasa mayi wano ekigambo saabasajja mukitegera bulungi obuzito bwe naye saadi baba bamuleeta nabbi n'agamba abasahaba aba ausi n'ab'emadiina bonna nti ya mashara al ansar mwennaabe twasanga emadiina wano kuumu li sayidikum muyimirire mukama wammwe ku lwa mukama wammwe muntu mukulu agenda kukola omulimu omukulu bali gwe basazeewo saadi alamula bw'ati okulamula kwange eŋŋamba bwenti buli ayitibwa omusajja atuuse okukwata emundu attibwe yewekisa gwe balonze buli musajja omukulu atuuse okukwata ekyokulwanyisa n'alwana mu lutalo attibwe eyo namba emu kwemubanga gwe mwalonze muwuliriza muba mutunula mutya oyo asembayo okuba owekisa filhaqiika yali waki abakazi n'abaana tubaleke tujja bagabana ne maali yagabanwa gyabana ababayise wassalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu nabbi n'amutendereza nti ya saadi kadaita bihukumi llahi olamudde nga allah bwe yaliramudde ekyo kiddwamu yali owekisa naye singa umaru ye yagiraki oba oliawo n'abakazi bali lugenzi n'abaana naye owekisa abakazi n'abaana yabaleka ne maalo allah n'asaasira abasajja ne battibwa kigambibwa nti battamu abasajja abasukka ebikumi bina abaasigalawo abakyala n'abaana ne bagabanwa n'ettaka ne balitwala aisha atugamba mu bakazi mwattibwamu omukyala omu eyali nga bwemanyiro obukazi bunnaluwali oyo eyalukola ki kati ebyafaayo ebo bijja obizinga bingi buli muli bamufunye asobole okubasomesa history y'obusiraamu ebyo tusobodde okugendako nabyo bituyambe okutegeera aya zino twagamba nti ya ayuha allazina amanu aya yammeka ey'omwenda saadi gwe basaadi baali babiri waliwo saadi bunu ubada ne saadi bunu maazi saadi gwe bakozesa owaba ausi ibunu maazi si ibunu ubada ibunu ubada waba khazraj ya ayuha allazina amanu abange mwe abakkiriza uzkuru mujjukire nimata llahi alaikum ekyengera allah kiyabassaako abakkiriza abaawaawo bwe yali ayita baali baawaawo mutayogera nnyo mpulira ennaku nendowoozi obatemwekulongo namba abakkiriza awo abaali boogerwako baawa ne madina be allah kyengera ki if jaatukum junudun mujjukira amagye lwe gaabalumba gali gonna ge tuzze twogera gaabalumba fa arsalna alayhim rihan naffe netugasindikira ki kibuyaga kibuyaga oli yasitudde ebyennyanja kati wano mu uganda bebogera kibuyaga amazima tosobola kumutegeera waliwo yabeerako esudaani wano mu mambuka ga sudaani fe twagerera esudaani twatuuka mu sizoni nga situlabanga ku kibuyaga naye olunaku lwe twaseeka okulaba kibuyaga twali tetumulabangako mu nsi yonna bwekyatubaawo asituka n'asitula enfuufu enfuufu n'ekwata mu bbanga n'ennyonyi ne bazigamba nti temukka embeera eyonoonese nga n'emmotoka eyinza obutalaba mmotoka egiri mu maaso naye byonna bwetubinyumya toyinza kubisembeza omanyi kikumunta akunta ku makya n'olweggulo nga ddala mu butuufu eppipa gye balembekamu amazzi bw'era ebweru n'omala ofuluma eyinza okukukuba nga akisidenti era n'omenyeka kibuyaga strong naye toyinza kakati gwe obwongo bwo eyakulira ku matooke nga mulaba kibuyaga ne baga nti webikkeko esuuka toyinza kumutegeera naye kale at least otegeddemu walaba ku tsunami kati noyo gwesaalabe nawulidde bubi nnyo nga simulabye neŋase luganda oyo genda kutujuka ebira ebintu ebyo tubirabe kuba ekintu kyolabyeko kikuwa amaanyi allah agamba nti twasindika kibuyaga wa junuudan ne tuteekako amagye lam tarawha ge mutalaba na maaso gaali magye gaki kibuyaga mu mazzi nagandi mu kibuyaga omuntu yali yekka mwalimu amagye amalala agagoberera kibuyaga ge mwali mutalaba bali bakola mulimu kibamalayika gota bali bazze kukola kutambula mu kibuyaga omu okutambula kutambuzi kutasa butasa nti musiramba mugjeko asaza kwalagana mukafiri wamugjeko mubungu ekikulu bwoba osoma history n'osigala ku ntebe yo nga kwomusomera haramu toyinza mumutegeera soma history ove ku ntebe yo ogende gyali omulumbe kakati omulumbye ye otegedde kibuyaga bw'abayitamu nti mulaba ayitamu ggwe nga naawe mwoli kakati kubekyahakati bamalayika ti banonyeeki bamalayika banonyeeki kutambula mu butambuzi mulayini mulibwe bati aba baiti batambule butambuzi mulayini ya kibuyaga batekakuba kyoza okukola zekkola kogamba nti tebazimbe ebizibu ebyo bati era oba tumayingira mu lutalo era oba olulaba ku firimu naye wali oyingiddeko mu lutalo allah alesi bamalayika batonde obutuuki ku balabe bati badduke bazze kukola wali omulimu okubaleesa okukola kibuyaga waali yesi naye balina okwongeramu sajja kusanga ositamye ku toyiro tomala haya nakuba tteke n'obweri n'omuyita kibuyaga naye nga osituse nenagisiyo ogudde ku geeti aba kibuyaga nenyongeza lwati bajja kutambula mutambuzi muli nga bambadde ebyambalo mu balabe asitula akasepiki k'omuceere n'akakwira nga kafumbe kibuyaga alimu enyongeza eri n'akwata essiga nalikuba mu mutwe nga siga kibuyaga oli alimu ennyongeza bali tebazze kutambula butambuzibu n'ebyambalo babalabe abajje baleeta bamagje baleeta bamagje bamalayika abamagje nga bazze kukola mulimu nga bakukolera mu kibuyaga muli abantegereka bulungi banna naw allah atugambye nti wakana llahu bima taamaluuna basiira allah byonna bye mwakolera omwo yali akola ki bakoleramu ki mu lutalo mu basaaba basimiramu oluki n'ebyaliwo byonna yali akola ki abiraba era ensonga lwaki yaleeta amagi agasaanidde ag'ebika ebibiri bamalayika naki emeseji ennene nnyo kiddiini ya Allah subhanahu wataala ggwe ne bw'ogikubako ekifuba nkata ggwe wallahi togisobola togisobola oba obusiraamu bukulemye buveemu genda mu bulokole genda mu bukatuliki naye tomenyekana kyotaasobole otegedda akuuma obusiraamu abukuumisa majeeki akalabwako n'akatalabwa toyijja kubusobola inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu watammat kalimatu rabbika sidqan la mubaddila totawaana tojja kusobola ne bwoyo kya quran n'ozimalawo ne bwotabasiraamu n'obamalawo omala budde ekitabo kino kikuumwa allah asobola okukikuuma n'obutonde kibuyaga mazzi biki musana asobola asobola okukikuuma naki ne bamalayika nkyo kitagisiza waliwo amagye lamtarawuhaga mutasobola kulaana maaso physically kana llah bima tamaluuna basira ala buli kyemukola ku busiraamu nga mubusalire nkwabulaba alaba ayagala obusiraamu alaba ayatabwagala ayagala buveewo alaba kyagamba buli kyemukola alaba kyemujja kusobola allah agamba ifjaukum okumanya yali alaba mujjukire akaseera bwe bajja min faukikum nga bava waggulu wammwe nga bono ganga bava waggulu eno bava wansi nebava eno bugwanjuba bugwanja batugamba nti no banu asadi ne gatfan abo bava sharki l madina begabanya nti mwe muve buvanjuba wa min asfala minkum waliwo abava wansi kuraishi wakinana abakuraishi ne bakinana abo bava wansi omuntu bwasengeka nti mwe muve mukiyudaaya fetuve puye bano bave emiziko bano bave eno wa bigalo olede baba maze nti ekintu tumaze okukikola ki tumaze okutaayiza allah agamba mujjukire ye meseji erimu mujjukire lwe babataayiza kinana ne bakuraishi nga bava asfala ate bakafan ne asadi ne bava ku saidi fauk nebabazingiza emmanga n'engulu nammwe ne mutuuka ekiseera wa ith mujjukire ekiseera zaagati l absaaru amaaso lwe gaakola ki amaaso geefuula ebyeru ne bidda ku ngulu kaye bakadde kyako kisoko kimujjukire amaaso lwe geefuula amaaso gamyuse atunula kiwekete baatunulanga kiwekete nga buli saabu gatunulaga gabukedde nti bukedde aba atuna naye nga talaba omanyi olulimi olwabu nalo lulina ebisoko byalwo atali nannyinirwo ntera okugaba ebiseera ebisinga obuyi naye omanyi nnyo oluzungu oyinza okukalubirwa okuluvuunulira omuzungu egani omukyalo oyo alina embaliga wano mu uganda abantu balina embaliga nyingi embaliga muzungu baziyita batya mbasimuluzi abaati bakuluzibwa badala balibi ovuunulira omuzungu ti mu uganda wano ekireesa obuzibu abakazi balina embaliga nyingi bwoba omukolera bwoti ekigere ategeere kitakule gwe wasoma diguli embaliga zira atya kakati buli nanyinimu buli waliwo ebigambo ebyambazibwa kati allah yakyambaza mujjukire amaaso lwe gabalalambala gali tegavudde ewiige nti si yali ategeeza yali ategeeza ati baatunula kiwekete embeera yakanaayo kyani omuntu omutolera salaamu n'addamu nti obadde ogamba ki netiwaka tewali oyogera kyala addamu kyala
mwetebwalaba ku lutalo ndowooza
bana babaagisa aka baalaba ku lutalo batugamba nti omukazi yayinzanga okusitula omwana yeekangeri ng'asitudde kiti eba size ya kikati mukulaba yegoroza wano nga jawunye masanyazi ni gafa wakuwano mabadi batutezi wali kugiri wakati abayi islamu temuvu hao mulimba narukali tababili bitu wagara Mungu na alita rahma umemi ni ibaku wanizo kwate ngatozo kari mwukwata toyota za mkono kumulu tuluke inga zonaza obudobo otunule ngatozo lawa nenge nejo tachajau na kuyamlala esawe ibanzi kadeo sahaba Allah kamujukira kasura ke mwari mune inga mutu lelega si intule aji ya ulijo wabalagati nkulubu lhanajira emitima nejibye wanika nejituka marokoli echo chisoko osoko la mmakuruji kyo mutima kuno kwavayo buli sahaba nga bakulabira wano wayasa mugulaba hawara bubaba mitikira burundu mutima kunengwa nisi umwana nengwa nisi zo mutima eba abaku tandemwe chikonde kwa ati soko na wabu ulimi uruhulida ulimi uruhulida mwebi soko teru nyuma chukula wanga balu naba kwa soma maulide kika kwa razi hapa ntuma nyumiruwa mwimu art niwa soma bina bili play tena kutela kubalu naba hau wapane kuchari kono nyumiruwa vya ayogera kisipa chita kisama tuwasumi ni mizabwe Allah agambye nti emitima gyabeewanika ne gituuka wa okutuusa omutima mu ddookooli ate nakyo gredi ya kisoko egamba nti omutima guneewanise ekyo kirala naye ate guneewanise guli mu ddookooli ate nakyo kirala
abakwa manyi oluganda tujja kunyamba
watadhununa billahi dhununa ne mutandika okulowoleza ku Katonda endowoozi nkyamu
baatugamba nti Katonda ni jini yiye mugirabe kyetukola
mulimu naabo atabatuuka ku mbeera bagana eddala obusiraamu buno obutuufu tuli basiraamu nembeera yaffe nga tefaanagana naye abali mateeka gasimayinza okubanga kituufu olaba okola naye olemedde mu capati abaana buti basoma mutandika okulowooza akola ekibi akwerabizaani ate akola ekirungi akujjukiza
kituufu omuntu bwakuwa kyobali tosuubira musajja najja wano akutema kizike naga salaamu aleika mugamba mutya Allah ayina abasajja mumujja mba naab'ekkanzu n'enkofiira Allah ayinaba ki akutwale wa e Makka ne Madina akuwe nejjana Firdausi otandika okubala buli kyomanyi ekibalwa naye akola ekibi
kakati mukyalina imaani nga ku birungi nazima yaabudullah ala harf mu bantu mulimu abasinza Allah ku mbeera bweba ennungi bweba embi yeerabira agambye atya mwatandika okulowooza ku Allah endowooza ennyingi enkyamu bana abasajja bagatu obwankulira musajja ewaabwe baagoba mugobe kati buno bamuleese Madina ate bali bavuddiri b'amaanyi kati bagenda kututira bwiriire aga nange nali njagala bagamba obugurupu kati weka omwakafaananyi ku mulembe ogwo waalibadde na nabbi oba waalibadde na bano abalowooliza obusiraamu ebinene yoroza Allah jali singa jali ddala abantu ne bajja bwe batya abangi n'abulako nekyabakola osaba empeera yali ekutuuseeko eyagala okunyigiriza ekubuzeguze nti Allah takola ki Allah agamba hunaalika mukaseera ako obutuliya almuminuun abakkiriza baali ku kigezo bagezesebwa bana babi bali ku kituufu ate omulaba agenda bamalawo ddala fe tuli ku kituufu ibtuliya almuminuun abakkiriza baali ku kigezo abasobola okunywerera ku nsonga ne batafuna ndowooza eri Allah njamu wallahi bali ku kigezo wazulzilu bakola ki idha zulzilat lard bakankana zilzalan olukankana ate shadidan. Wali okankanyeko kulwa obusiraamu gwe musibaramu gwa enjala yetu Arusa mukankana Arusa tuli era wagwahi musiri singa obuli kukyatumala sita ati ani alazi okusiba tulinda bulizo kateka gwabonese guli tugenda okuddamu okusiba enjala ebyo tukankanirako. Simanyi oba muli mu lutalo wakati wa mwavuddeyo ne mukomawo. Naye bwoba okyaliyo tunuulira embeera Allah gyanyumyako nti abakkiriza baali ku kigezo. Eno munda mulimu abannanfuusi, ebweru ku kkono ne ku ddyo beetooloddeyo abakkiriza ennamba ntono bali bazze mu bungi, enniya yaabwe kusaanyawo obusiraamu na bw'osigadde mu batono abagenda okuttibwa. Abaana balese, sente zirese, omukazi omulese, ennamba ntono eyaffe bali bazze mu bungi. Zulzilu zilzalan shadida, nga buli mukiriza gwolabako emitima giri waggulu, amaaso gewanise, emitima giri embeera buli gwotunulako takyetegeera. Bw'oba okyalina wuzu kwe, oba okyalina wuzu mumukyali bato, naye ffe abakuzekuzeemu ku ssaawa mwenda oba weebase ye mukyale waffe. Enzigi gye tulina za miti tusibisa bukondo oluusi misumaali nkimukaaga, naye ogenda okuba weebasa omusajja n'owulira nga abuza oluggiwo ekigere saamuza abazze kukyala aha ennyimirira gy'oyimirira oyimirira nga agenda okusaala kino kya okola otya bakusangula busanguzi jirarabyaji weeyonoonye jindeka ndeka obudde bukoze eki kekaseera kafanna kati buzwe kuyita mwene ntono nenene n'osigala mu bino ekikwewunyisa oyinza okwagala okwambala naye wagwayo empale nga neekusobera ngaeringa taliiyo ate empale gyotekamu omukono ajo yambadde otya nebwe omususe mu nzigi nga nywevu temubitegedde ogenda okuvaayo oti nga esaatu wajambadde bulala obudde twali tobulaba. Allah kyagaa nti obudde bwaddugala abasajja ne babeera mu kigezo ekiyitiru oyo busiraamu gye buvudde tetubusanze buli kuki busiiki buno bwali bwa boiro. Allah agambye etya etabu we yagwira embeera bwe mala okwonooleka basahaba baziyiriddwa abasigadde ku busiraamu batono abasiraamu siraamu bamaze okukakasa nti obusiraamu buweddewo katulina kudda ku sayidi ki eri ey'amaanyi ebintu bwe byefuula ne bagamba ababadde aba muhammadi mudde wano tetukabwira tulina mmwe twala tubwira tujja tubatabula nti bakutte wano abannanfusi bakola akakudyako batugambye ekiseera ga nakhsha antusibana adaira tutya ebintu okutwekyusiza ewa muhammadi gyetuli naye ate neri gyetuli ati eri gyetusinga kuba ye muhammadi lwali yagenda kukola ki kati abannanfuusi bano baali ku buzibu bateebereza baddeyo eka sikulwa nga muhammadi awangula akati baabeeranga mu basiraamu naye bwe babeera mu basiraamu bamalangamu abaki abasiraamu abaki owaye nti muhammadi waffe olwozi akyawaya wallahi nange simayi natidde edda lwakutuula wano naye tulabika leero tuwedde bwe tudduka haji gundi ye bwe yagenze mu kiyigo teyakomyewo embeera eyo ndowooza ogiraba bw'onoobeera leero ojja kutegeka kituukiro. Allah agamba wa idh dhukira ekiseera by'otaamanya yaqulu lmunafiquuna abaayogera abaki abannanfuusi walladhina fi qulubihim maradu n'abaalina endwadde z'obukkiriza mu mitima obukkiriza bwabwe nga muhammadi tebamukkiriza tebamukkiriza ma waadana allahu wa rasuluhu teyatulaganya allah n'omubaka we illa ghurura okugjako byonna biwaanyi
omubaka bulijjo omanyi nabi salama twagayo yali asima olunya basahaba batuuka ku kinya batuuka ku jjinja likolaki libalema nabi nabagamba mumpe eki ensuuluulu bwe yakuba n'agamba allahu akbar nemuvaamu ensasi nezikola omuliro nga bwolaba eggulu birikolaki birimyansa n'agamba olwo olusasi lutegeeza yamani tugiwangudde n'akuba allahu akbar olusasi n'agamba eyo shami ewedde allahu akbar shami wewaali rum n'agamba eyo furusi ekoze eki ze empire zaali ez'amaanyi arum walfurus ne yemen ensi yonna tugimaze ogiwangula agamba baki basahaba n'abanamfusi bakolaki bawulira bagenda okulanga ekintu kibijje embeera ebize ne bagamba wallahi allah bwe yatulaganyisa n'omubaka ti olwoluwura biwanyi biri balgandi shami ewedde ekyo kiwanyi yemen ewedde kiwanyi sajja batumalawo abogeri bibaki ate mubanamfusi mwavaamu gurupu eno wadhi qala taifatun jukira ekibinja minhum mubo abaki abanamfuusi abanamfuusi onoza okumatiza bannaabwe nti mu butuufu omusajja allah byatulaganyisa nti fe tugenda okuwangula ensi eno ebyo biwaanyi tetukyerabiddeko olwaliwo tuwedde ate nibabuka gurupu akagamba kati ya ahla yasriba abantu be yasriba yasriba linnya lye madiina edda lye bagiyitanga erinnya ekkadde amannya gajja gakyuka fe twakulira zaire kati bagiyita ki congo ya siwe kiri gakyuka yalaga nti abanga abataka be yasriba abanamfusi bakola ki la muqama lakum wanu tewakyaliwo kifo kyammwe be muba abagezi fe abe madiina abawala abataka tuleke bano abatujjamu obujji bafuubakane ne bannaabo tutudde ewaffe mu mayumba gaffe abannanfuusi batujjamu guruupu ti wano tewakyabeerwa wano tewayimirirwa farjiu muddeeyo baddewa essaawa etuuse embi kyokka ate mu kifo ky'okubeera nti batuyamba ate bagabe bannaawe wano tewakyaliwo kafo tudduke tuddeyo abasajja batuttira obwereere tugenda okufira mu ttaka lyaffe bano batuleetera bizibu naye mulimu abantu abakwasa ensonyi ti ne hadisi akazeeyo ti allahu akbar kati abamu balina okusala amagezi mulimu abatakwasa nsonyi nga gwe gwesikira capati zeeyo balibali tolina nnyo mu society kifo kiri awo gwe bwofuluma wano tosikira na mukono bakula bulabi nga yambadde nga tozookola ki naye hajisi aka afuna obuzibu amaze okumatira nti mutuufu ye embeera mbi naye ava atya wano ate bulijjo asalya ku saffu esooka kyava bamuwa amagezi wayastazinu fariiqu minhum nabiyi ku gurupu emu kyeve etandika okukola ki istaza please sir may I go out twabuukiranga nga tuli batu uridulkhuruji tikiki uridulkhuruji naye tinafumafenalumu nedda nze nja kusooka muzeisaagaga nze nja kusooka bwoyitawo akabanga naawe okole ki aba batasobola kusituka abalina ensonyi
ebintu byona bya sayansi bizimunyo
tekinologi watuse ismail gumiyembya inshallah tugaye tutya abakwatibwa ensonyi okusaba bagamba kati bano bahaji ishaaka batiisa nti mwabatone bwemufuluma naye fe abanenene tujja genda tustaazana olid lkhuruj bagwawo
nabbi babadde alina abaweddewo abamaanyi buvuka bagenzi. Alaga nti waliwo akaseera kulira obuswavu Allah waaba basahaba abannanfuusi babaanika. Jukira ekiseera abakwogerera ebisongovu gy'otaali nga bakoze obukuukulu nga bannanfuusi, mwabo mwalimu abaasabanga okufuluma bwebaggwa omu ku baasaba baba bamaze okwanika. Yakuluuna nga bagamba inna buyutana awura, amayumba gaffe twalese ki? Al awura kitegeeza ki? Awuratu rajul, obwereere. Siwe kiri amayumba gaffe twagalese tegali seefu ya surallah amayumba gaffe ngagenda kakusibawo njaga kuddako kensolo zange ziriweyo nyo kuyenga kutereezaayo. Omanyi omunanfuusi tabula abazungu kandi you can concoct any excuse, oyinza okuferaferawo oluki olukusa lwonna olukuyisaawo. Agamba atya nti amayumba gaffe galiki? Allah agamba nti wama hiya biawura, amayumba gaabwe tegaliki bakulimba bagala kudduka. Agamba ta iyuriduna tebalina kyebagala illa firara, bagala kudduka. Allah wabaswaza bagala tewaffe tegali seefu. Agati wallahi si seefu bo izni excuse katibatira di baagala kudduka embeera ekoze ki? Ndowooza omunanfuusi omumanyi akwabulira ku ssaawa ki? Emba nyuma. Abali mu byobufuzi bakimanyi, walau dukhilat alaihim, singa amayumba gaabwe gaali gazindiddwa ngaomulaba abayingiridde min aktariha, ng'ava mu buli saidi y'ensi yaabwe nga mulaba ayingidde si bya busiraamu. Thumma oluvannyuma suilu lfitina, ne basabibwa okuva mu busiraamu la atawuha, awo baalize. Singa kyali kubasaba kuva mu buki, si kudifendinga busiraamu, kudifendinga obusiraamu bikalubye, naye singa waliwo abalaba abazze ng'ekibaleese babasaba babe mu busiraamu, la atawuha, baali anukudde era tebaalireese excuse nga babazza mu bunanfuusi, babazza mu bukafiri. N'agamba wama talabbasu biha illa yasira, tebaali ekutte musoobozi okujjako akaseera akatono ennyo nga bamaze okurespondinga. Baanukula bulungi nnyo ku kikwatagana n'okulwanyisa obusiraamu n'ekikwatagana n'okudifendinga obusiraamu nedda. Oba tukitegere ekintu ekyo. Allah agambye nti walakad ahadu llaha, so nga ate baali baeyo aya walakad ahadu llaha, baali emabega eyo nga baakola dda ne Allah ki? Endagaano min kabulu olubereberye, baakola ne Allah ki? Ng'egamba etya la yuwalluuna al adbaara, tebagenda kudduka kukuba nkoto. Adduburu kitegeeza ki? Ennyuma. Tebagenda kulaga mugongo endagaano. Tujja kulwanira obusiraamu nga ggwe bwe wakola ne Allah endagaano ng'oyingira obusiraamu. Wakimanya nti wagikola? Yali egamba etya ashhadu, nkakasa sikakiddwa ku lulimi ne mu mutima, ela ilaha, sigenda kuddayo kusinza illa Allah wa anna muhammada. Naye endagaano yeekuumika. Nabona bakola ne Allah endagaano nti ne wekirira ki tebagenda kulaga mugongo, bagenda kufiiririra. Wakana ahadu llahi masula, naye endagaano ya Allah okuva edda yakubuuzibwa wagitambuza otya? Okimanyi naawe wakola endagaano wakola ne Allah endagaano ng'oyingira obusiraamu nogamba nti okakasiza ojja kusinza Allah. Allah agambye nti wakana ahadu llahi masula, endagaano gye wakola ne Allah ng'oyingira obusiraamu bagenda kugikubuuzaako. Bagibuuza baledda bakitandika ntya okugibuuza ng'oyingidde mu kabuli? Question kyesooka man rabbuka, wakola ne Allah endagaano tolisinza Allah yaani watosinza ati? Ne bagaba batya wakul Allahu rabbi, okakasa Allahu rabbi, ebibuzo byomukabuyi abasinga obungi balowooza byakwogera bati bagamba rabuka allahu rabbi olwamabe nabiyuka muhammad saw sallam kitabuka quran epepo ziyise bye babikola mu nsi webikolebwa neeri olibakandi bagenda kubuuza biology babuuzako obuuza kibuuzo nti what is biology oyo ayise omwana what is chemistry ayise what is sst ayise bebare bakola basikica goza barabuka allahu rabbi ngomaze bikomawo mugenda okuba ku pepe enzibu kombina erimu subject ziwerako marabuka wamanabiyuka wama bwantu wamakiblatuka obadde tunawondo osala ngosongayo nti eyo mwana wafe weyise amakitabuka nti Quran yes bwebibeera bwebityo sikakasa nembuusabuusa ebalika ti kitabo kiti Quran bismillah fakrau ma tayassara minhu soma wakwanguiti kitabo kyo kino wallahi sha Quran ti fakrau ma tayassara minhu oyo munkar nenakibwakikwa so kikwata mubufunze nno ogenda okubikula wali yasini onoonya yasini zino zemusoma ku nyimbe nga terabika wagambye eiso oyinza otiraka tukyalaba weka ntisoma gwate kitabo kyo maze emyaka nkaka kituja kitabo kyane yasini embuzi gisome muntu oyinza gisoma yasin walquran nauzu girabidi tikuli auzu waiza karata alquran fastaiz billah auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim yasin lam yalid ولم يولد وزلزلوا زلزالا شديدا ايه انت تبيت يا مجنيو قران ما قال بس مري كنا كما كميا انا ليه كما كان كجي بوزا قران ما نيمو دي سينا تيكا لا اله والله انت في النما كاش قول بقى ايه بدي 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 tumali aya kul bagame mai lan yanfa'akum tikugenda kubagasa alfiraru okuduka in farartum min almauti bemubanga muduka fa mwaina yakamba bagamba tya kul inal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu oyo kufa kwa muduka wallahi yajja kubasanga bwe muba muli ku mbiro nga kufa yakuva emabega obudde bwonna ogwakubya ajja kusa summa turadduna ila alimi lgaibi ati babaziri allah bamwagala batimwagala allah bagambye nti bwe mubeera lan yanfaakum tekujja kubagasa alfiraru okudduka in farartum min almaut bwe muba mudduka kufa agamba abaana abanampusa musa bannabbi mwagala kuddaka nti ebyekasi biteredde wallahi bwe mba mudduka kufa mumaze budde awil katle bwe mba mudduka kubatta mwayinda yagandi walau kuntum fi buruji nibwe munaba muzikaina entumbivu zotunako bwoti ngeze dubai ero ejja kukka kiyita waggulu agamba nti bwe mba mudduka kufa mumala budde bwemba mudduka kuttibwa mumala budde wa ithan bwekiba bwekityo ekirwa nga waliwo okudduka okufa n'okuttibwa ti omwa kisobola naye la tumatta'una temujja kuweebwayo kaseera kakulya laifu illa kalilan kujjaku laifu timuyinza obutakutta leero noowo n'okufa kuno kwessaawa eno naye laifu ojja gigendamu naye togenda kugirya illa kalilan kujja kujja jiri akaseera kati katunu myaka nkaaga enkaaga allah giyita kalila gwogiyita ki kakati gwatudde wali oli muvubuka yagala bakuwa emyaka emeka ku nsi kuno gyowulya nti ogyetaaga meka shef yagala emeka ana kinaana kati alaba kiri wala naye allah giyise kalila la tumatta'una illa qalila baiza obutakutta leero naye ne laifu gyogenda okweyagaliramu nga tofudde leero tolina kyogenda giwangalirako illa qalila ono sheikha ayagala kinaana naye kunyirayo yakali akasatu asigazizamuka
ataano ne ekiwedde gye ekisinga obulungi okusinga kujayolekedde ayina ebibokisi byebizibu ebisire ebitanakwatwako ngaamazzi amasiba agali mu katoni awamu nga bimwolekedde ajja kusumulula kimu kimu fuso eyebizibu gyolekedde emumaaso gye tulaga teri laifu obadde n'amannyo bagenda kukula limulimu oguwenyini ate nga tolisaalidde okuwizinkaago oba otandisa okugasuula limu ngaomwana omuto waga kusuula eryo lijjeemu jjemumitwalo ebiri jjamujjamujjamu likooye nga boosuula ekyuma kyemmotoka nti ekyo kijje kiko kikadde teekako ki teekako ekipya otandike okubika ebitundu ntyoka okutu kwakola ki ne waba lyakajja oli bukaganiza enkooye expired liweddeko ennaku zibaali bukukola likozeki kakati mwe abakyali abavubuka obuvubuka bwammwe mubukoleremu ki emirimu allah gyakola ki eno haka gyali mu bukadde teri kalungi teri kalungi teri abeera mubulire bamuta jjajja nti wangi webase nti ye eyebasa ayitaba subhanakallah. Thank you.